chinchavos. Mantis
Music.
Vieni pitiamo, you don't wanna know.
You are in your own life, give yourself a soul.
Chicha mene ni fakila nzee luku flow.
Even if you understand what the procedure.
Napita mwambili mwapoti gozi. Vina sinza kambo ni god nosi. Ona naka dance, sika mapuresha. Pati nkama resha, vina kochi bitichi. Vina kochi bitichi.
Yo, bale teka mwambiwa flat.
My pressure pa zeti ni diva
Zambia.
Mwana akabadwa ni ziva
Gloria.
Pati akakula kansima
Samson.
Futi akabeura chibima. So litifunika kutwala
Kuala.
Kumalila ngoma ni kutwala. Bagai itifunika kusama
Sama.
Jela posha wama pacha wama. Go down, pause, muma poti cause. Gani kuchalo ni mafuna indoors. Kanomo tesa na katushi efe na vien life in fire. If you're not by Vieni pitiamo, you don't wanna know.
You are in your own life, give yourself a soul.
Chicha mene ni fakila nzee luku flow.
Even if you understand what the procedure.
Napita mwambili mwapoti gozi. Vina sinza kambo ni god nosi. Ona naka dance, sika mapuresha. Pati nkama resha, vina kochi bitichi. Vina kochi bitichi.
Yo, bale teka mwambiwa flat.
Vina kochi bitichi. DJ chifake pali bitichi. Chabwela hot, monga zua mo October. First ni full second, ya nafuno gona sopa. Naka one pinch ya kutinifuna kuononga. Come one, come all, tipa e dance floor. Muziva ndine rapa ka dance kalilo. Ife tupi na luba na inazula na ma flow. So dance to my tune like never before. Celebrate your life, monga last day. Nae mo ma junkie, takana madaki. Munga faki, ya no madansi. Vieni pitiamo, you don't wanna know.
You are in your own life, give yourself a soul.
Chicha mene ni faki, lanzee luku flow.
Even if you understand what the procedure.
Napita mwambili mwapoti gozi. Vina sinza kambo ni god nosi. Ona naka dance, sika mapuresha. Pati nkama resha. Vieni pitiamo, you don't wanna know.
You are in your own life, give yourself a soul.
Chicha mene ni faki, lanzee luku flow.
Even if you understand what the procedure.
Napita mwambili mwapoti gozi. Vina sinza kambo ni god nosi. Ona naka dance, sika mapuresha. Pati nkama resha, vina kochi bitichi. Maxwell Mwanza, VMN, 4KT, Raza Rasinguruvi, Blackson Mandangoma, Kabanda Chulwa, si Wankonte, Mantis once again, Njabo Onsich, Rwanda na mabaya.